pama mimi kama nyangao na tena maumivu dawa ninywe vidonge wa marafiki mashosi ukanidharau ukanitia uvivu stressi niwe mnyonge ulienipa maumivu mimi kama nyangao na tena maumivu dawa ninywe vidonge wa marafiki mashosi ukanidharau ukanitia uvivu stressi niwe mnyonge leo sina thamani ndo maana unawafata milupo oh mama leo sina thamani ndo maana unawafata milupo oh mama weni ache
itapuna mdogo mdogo itapuna itapuna mdogo mdogo itapuna
weni ache
itapuna mdogo mdogo itapuna itapuna mdogo mdogo itapuna
ila baby one day tell me one day you're gonna be with me baby always tell me one day tell me one day tell me one day you're gonna be with me baby always tell me kelly kuwa mwazi mwanzo imani yangu kwako mwanzo Nasiwezi jilaumu kwa chanzo Kilichofanya nitazame upande mwingine Unajua mapenzi ya dhati nilikosa Moyoni nikateswa na vidonda Nalewa bila wewe Nisiwezi ishi ila inabidi nijifosi Baby one day Tell me one day Tell me one day You're gonna be with me baby Always tell me one day Tell me one day Tell me one day Utakuwa na mimi mpenzi Ila nafsi natamani oh mama Unawafata milupo ndo maana Nafsi natamani oh mama Unawafata milupo ndo maana weniache oh.